you gon' get it now. Sijui nianze na verse ama nianze na chorus. Oh, ni Gengetone Dynasty Cypher 3.
Tunaleta tubala, tunaleta tubala. Tunaleta
tubala na belua, bala na belua, bala tunaleta tubala na belua, bala na belua, bala na belua. Gengetone tuko Grammy ni bala munajua. Yeah. Tukik off muna respect. Sindo ile gengi kona flow best. Otherwise piga like kusi protest. Seju kona free juhi biti na bunches. Wachanke tichini joni teme. Rada joni chafu ni kikamu si hepe. Piga joma kofi kisalasi yoko buterengo. Nataki ya kuwa kampaka states ka umeme. Wanakache kakache kato kitande katandi. Kaka kitanda mahita wanalalishwa lalishwa. Tunabandika bandika wanajazika jazika. Pale TikTok mapeng wanabambika bambika. Hey. Sini kama kifo buda bosu wezi hepa. Tekwa kama chipo bado kesho wezi sema. Zogo si uleta ndo msikize tukitema. Mode jeep on the mic na wakunyo kati tefa.
Wate uko, utashindo mengoja sana rudi chini. Gaze dani ya na vituko, mina mpua tuko simple. Kejani ya mabati tunadoz nichi na jegi ndio pilo. Goda, goda tena. Niko buka shukizo na zoza vela. Drip fista back account ni ya omera. Na chochisha middle finger DJ kianza kunikera. Spare the road, spoil your girl. Hauna form, come to ban. The worst ni know, must ni try. After all, here in your life. Na kuja tena, kawrezo wa Kenya nimejaza promises. Maze mtapenda, kusema na kutenda. Islando hiyo ndio moto utatendwa morio kirenga renga. Kotoja ni warena, Rizki forino kondiko na shorendenga. Looking forward to Benga. After mechi safi ya nacheza na bebenga. Na sijai kuwa na hater, wala na nchukia chini ya maji wananipenda. Nisha istakiwa nikagezia complainer. Ntata datu lishe kanzi kamombia karibu Kenya. Performance nare, naitaji tokens. Matani ya share a story ya beast ubanje shoke. Distro kit, nguai na supply kote. Nina mode kwa track so ni must ni zozi.
Nikisuka maniga wanashtuka. Moshi mingi utadhani kumelipuka. Leta kinare nikusetie kifuaka. Kibiriti hakuna na washa na gas kuka. Ruka, basi ruka. Madawa zimeshika ni kupandisha mizuka. Adisia zikianza tukushuka. Mini meshaka funga so baby fungua duka. Kau kofiti tukatike juu ya kiti. Nimesha jileta city situfike kwenye flow. Sishikiki nimeshuka na mikiki. Zikishika unishike ni kushike hadiko. Kahuna shilingi buda mi ushanibo. Msani basi buda wapi flow. Kuvunja mifupa na machupa za kutupa. Tumefika na wasupa hutupati kasi do. Niko sometimes siko. Kanishash mina vutanga na kiko. Mariamu wakikamu natoka kijiko. Bora nitoe mangoma mkashike tiko. Say you love it when I sing that song. I'm your king kitu pika kong. Ni origi siyo ching chang chong. Na wakati wikifika nita rip that thong.
Alibonga jobi bati alikula jori sasi. Don't speak about it nito genge dynast. Misari joni kali nasikia kunanga masi. Mshero gadi shule nikapewa hadi sasi. Nagave melegea huku geto kuna kazi. Tagi mechenjo na nito tanga mzazi ni focus mazi lakini sometimes I'm funny. Tondi obigi ndo mana hatutoshani. Leta jo kiburi na kuchimbia kaburi. Nishafunga hizo bass mindo pombe magufuli. Naroga jo vibad nishakuwa jo muhuni. Form mekushinda suwa chane na shuguli. Kam soli big man usipigwe bafu chafu na juu. Nina soli nimedungili ya dikanzu. Kia ni ya river sina kujanga na manyu long distance. Yo trade wana nitanga masaku. Kile na si bengi ni banga. After nimekilisho wataitana. Ulisema mapengi wako lea mekukana. Tamuna rusha moja moja njugu karanga. Nisiku mingi sana buda sijamona huyu dem. Na venye na mbrei chiza 10 over 10. She's a queen on the beach anajua easy game. Na venye na pendeza wamebaki wakidance. Abi kilinita saka ganji buda. Abi stilinita kimdo bazenga buda. Siniulize kwa nini bazenga on the top shangam. So siri na hivyo ndo na fungo skina run. Adi chicha abi kilinita saka ganji buda. Abi stilinita kimdo bazenga buda. Siniulize kwa nini bazenga on the top shangam. So siri na hivyo ndo na fungo skina run. Adi chichi
ziki napiga mnabaki tumu mezuba. Na mahali mefika mode wa math ni kwa ba. Bada shibada bila mebeba mabitha. Itabakia mekubali niki pull up na sila. Hey, akona tatu kwa thai. Jovila naruka story kumbe ye masai. When I look around ashaji seti kwa ndai. Mkate ndani ya bakery kumbe mindi yo chai. Hey, mambo ni mangapi mambo tu ni matatu. Kicheza na mimi utajipata kwa matatu. Mevu
kuvuliwa kiatu kisha ukapigwa mbavu. Tunakukumbusha tusichezage na watu. As a dive you stone ukidai genge, back to back tunawapea maunenge. Shikisha shikisha veve zoze na usiteme, zikishika joe willis raburu wa bebe. I be working on my craft, improving on the grind. Negativity aside, the focus in my mind. Me I gonna never lie, tick tack on the deck. Nyota ni brighter na nazidi tu kushine. From today ni kupati na changa, vibes on vibes bila kupoteza masa. Na niko na goal, uliza tamo sala. GDC sinimbo giuleta bala.
Bala na belua, bala na belua. Bala tunaleta tu bala na belua. Bala na belua, bala na belua. Genge ton tuko grami ni bala, munajua jia.
Arafu gago suayo seche moko kito luo. Gini tama nindo chie wanyako diro duor. Moko lunga simba niga anega sibuoto. Nyisto mochaya ni nyakamia luor. Ogilo jaduaro, ogilo jabaro, ogilo jatar japerto, wieto gar. Ogilo jaduaro, ogilo jabaro, ogilo jatar japerto, wieto gar. The Afro genge master walai nimejam. Konya koko sehera gimo mia nyaka cham. Odisore kata lips neo wire bam. Kutoka stick kuoma emo mio nyeo gam. Iparo gimo neni mia chiencha. Iparo kaka neni kete chiencha. Iparo gimo neni mio secha. Kawono koki mia tadicha mumara chiencha. Sungri, atoti sungri, aneno kain honi, gora duaro turo tungi. Skat nito check, mami yoga a check. Tatingo gima pek, makwa chakoto kwa chiega. Gichata seyu wayo, asenga rokora duwa dhibayo. Joma nono, kakapedi kod brayo. Joma nono, nyiri ya semayo. Jaber kawat, adwa teri math, alafa mi yat, alafa mi match. Jaber kawat, adwa teri math, alafa mi yat, alafa mi match. Wala for me mad. El mana genge ton dynasty cypher.
Ati nadeka pen kame eva kamali nikishika na pindua na kafinya kamali nikijamka na nipapasa kichwa kamali kanajua kunijenga na kupika. Ati sauti tamu kwa speaker madebe zinachuna toka tawa didhika. Koko na fomo na hala ntafika, stories abracadabra na kifika ntaifinya. Kani kidungi mwitole makizani, after zido nipate hapo ziwani. We pick up off alafu niwai, na choni ya gode nikitu ya kunidai. Yo, na nikipull up na rende where to ghost. Niki pull up na veve jua to dose. Niki pull up na denge jua ntamkok. Na nikitulia na gode siko detox. Ay, nataka genge skikedi mayolo. Niko na gang gang bado neza kuja solo. Mikono juu ya hewa kumebambika na song. Jona huku kama ubanju na pigwa maviboko. Sa wapi za haga kitu nadai ni kushika juma bramba. Matem ni wengi so kide unahanya $1 mpenda pongi lakini si filamba.
Uwaga na wa address kwa gang 10 over 10 nishangwe. Kelele kukanyaga tukized niko na mita kambili na kuda misiringi. Business itini nazira nikio mjini mitini sezi godo. Niko na wakili unadreku mes na mimi kwani unakili. Mipima na radulu sulize mini walini na live na wa easing wa kubling wa judge. Sidhani hini hako na tuifanyi 5 years. Vile jomi kitungua na shutdown tears. Neza washanda na meza lay down here. Nibaki kupandisia nikiwa tingizia. Tom Frank kwenye kesa di mambanga wana nitres kuzia di kwa switch. Nikiwa na nangeza pace. Neka credo fernye nyesi jaye kabi form. Naka chwani ya 3. This is the leza kufuwa issues mtembe
kepa. Bala na belua, bala na belua. Bala tunaleta tu bala na belua. Bala na belua, bala na belua. Genge ton tuko grami ni bala munajua jie. Bala na belua, bala na belua. Bala tunaleta tu bala na belua. Bala na belua, bala na belua. Genge ton tuko grami ni bala munajua jie.
Mana Batman Big Mui, tukifika sunajua Johnny Bala. Tumeka, tumechill jo kibazu. Zile form tunapiga za kibazu. Zile form za kudunda nengi by two. Baby come, are you my boo? Zile form tunapiga za kibantu. Drop it down, kima saku. Ziki nice, kuna vile nalipuka. Bongo lesene mboi dhena ndoka. Kuna form tunapiga na imedonjo. Pati kapona ndwene ndwene tinde. Piga sip, piga shot, make it vibrate. Kuna vile tunapenda zikibaite. Tukibonga ile ngoso aki my friend. Tukimatisha joku malo kumalo kumaliza. Nikicheki uko inde kuna madiva. Siendo nza upiu, siendo nde upiu ko. Baby come na ndoketo du. Mia my crew tunafika kamilisha. Baby hold it down kuna bong na iban. Tuko 17, muse wa ukamba, muse wa utata. Baby drop it down, tuko form, tunacheza na menania. Na menania.
bala na belua, bala na belua, bala tunaleta tu bala na belua, bala na belua, bala na belua, genge ton tuko grami ni bala, munajua jia.